gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna doga magaalada Cabdullaahi Cali Watinga iyo waliba xarunta dawladda hoose ee degmada ka dhawaayay la taliyaasha madwiinaga dawladda Koonfur Galbeed waliba uu soo warbiyay howlo maamulka degmada Baydhabo iyo qaabka yoon shaqeeyaynga gudoomiyaha iyo madaxda iyo waliba iyo kormeerana dhamaan xafiisyada guud ee dawladda hoose waliba iyo la kulmeena agaasimada waaxyada dawladda hoose iyo shaqaalo xafiisyada ka shaqeeyaynga la taliyaasha iyo waliba ku xog wareysteena madaxdi iyo shaqaalo xafiisyada iyo ka shaqeeyaan waliba iyo ku dhuhunsideena howlo maalinle ee bulshada iyo hay'adaha gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna doqa magaalada Cabdullaahi Cali Watinga iyo waliba uu soo kula hadalaya kulanka uu isla weldhiya la taliyaasha madwiinaga dawladda Koonfur Galbeed oo iyo habooqdeen xarunta dawladda hoose ee degmada Baydhabo
iyo xafiiskii ka dhawaay waan qaabila la taliyaasha madwiinaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Daasiis Xasan Maxamed Laftagaran oo kala taliyaamay buuxaran badan oo sida dhaqaalaha iyo siyaasadda amniga iyo arrimaha maybuwa cimilada iyo gargaarka dhammaan walaalmaybuwalambaahanaymaybaqeybaankumidkamida iyo la talaashayaanta maybuwa aan ku galayn habsama socodka shaqooyinka wasaaradaha iyo maamulada oo ka dhisan dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya marka geega maybuwaanilaamaybuwaanisuutgeliyamaybuwainuhabooqdan xafiiska ee dowladda hoose degmada Baydhabo ee waaxyaha xafiiska maybuwa ka shaqeeyo sida waaxda dhulka waaxda canshuurta guryaha waaxda marays faydhoorka waaxda shatiida dhammaantood maybuwa iyo mid maybuwa aan aragan marka ilaahay ma hadis waay ilaahay ma ka mahadnaqaana waa arintaasi maybuwa arag muhiim ah maybuwa in mar hore maybuwa bilaawad maybuwa ee lanka baahnaayo oo marays elektrish madawinaha maybuwa aragan horta qaabka maybuwa dowlad goboleedka wasaaruhu iyo maamulada maybayoon shaqeeyaan dowladda hoos maybayoon nidaamkii shaqeeyaas iyo qaabkii shaqeeyaas iyo maybayoon sifayl maybayoon ka bogudin insha Allah maybayoon yar rajayn insha Allah hadda maybayoon balance maybayoon shirir shisha duun oo insha Allah kulan kulan u doonaan bulshada qaybasha maybayoon shisha duun si maybayoon rayiga bulshada iyo maybayoon dhigi sudan si maybayoon u gaaro maraysi waxyaabaha maybayoon oo habsa oo maarne aqabado jeer maybayoon dowladdu maybayoon higsidaayeen insha Allah horumarad shisha duun maybayoon sabab baydho maybayoon hadda farmaashada duun qasada ma gudegaanay bay dowladmada
taliyaha arimaha siyaasadda madwiinaga dawladda Koonfur Galbeed iyo waliba iyo ka amaanaya maamulka degmada Baydhabo howlo adag iyo bulshada hayaa
in uu habooqni degmada Baydhabo isuu gudoomiyey kooyee gudoomiyey watiin yelin uu ka aragni afkar oo horumarsan madiin aragni maylare waayaa kalga diisan oo shalga diisan oo dowladda maylare gudoomiyaha degmada in Baydhabo us kamaamulahay iyo talada ka dareerta sida dadligista dhulka caafimaadka walo iyo walaalaha maalo dhan madiin aragni usinana bari iyo walaal kalaan in sheegna maysiin sheegay dowladdana in sheegay dadka Soomaaliyeen in sheegay in fikrad cusub oo casri ah anta ku dareerta min baan in specialist faraaqiya ka korta talaya la siiyay dadka Soomaaliyeed iyo khaasatan dadka reer Koonfur Galbeed fikrad la ka barado koro waana la ka deeyo koro anti inta taala